la kufi alobi topé sa bango valeur na honneur po bango nde balakisa nzela yango mutu nyonso aza kotepa tepa tepa papa wendo koloso le monument vivant rochero taboulei le poète le tumba simao
basabolima kangi ngai bela nakomituna soki ya solo lingakanga nanamoni bolingo yango anga na tali likolo na se ya solo namoni fote ezali yanga moto akokosa jamai bongo na ye malakama akokoka te kokosa konsiance na
ye
mabe osalanga ezali mpe nyongo okofuta avec intere epanakendeki banyokolinga bongo te limbisanga nazali enfant
produkeezamingi ya kitoko moya koponeza te mama biliabel bodowec die efuka
mwana moke soki akolelaka libele nakosaka ye na bispito na bombo asinga mokolo na kolela bolingo okokosanga na nini ibela
les kansai mobiala mayini yazel bindi achiko molenya kodi ya baswika
lelo moninga etiketa bamba potovandi bambula na libala kobosana te mala kotolakanaka na miso abele yoka cokoto koboyana te
ale jango le roi de chicago serge e egene kitoko legime nana la kongolia prince mokabi mama mapasa motikan
awa na motema bolingo etondi meke naboyi koyoka esalanga sirose joni toyeye na balkoshako
bayebakatisaki ngambo mpo bazangaki bolingo biso bato to pola mbula seko seko na yo
Santache
Salon José Mampouya Ebisa Fiore le plan la mer ali Iti mamote mongwe bo mambo Victoria Namputu Kile Kidu Mwarindo Mwala like makengo to landa kayo pona boli
Tondwe se kanina emiso Yak mona mona katemba Defo na yo teze mawanda Ebisa matu federal atika kulela La fesali Komande mazane Sabi sonze la ya Koleka pona kolinga Iko kitenga